soo saaristii Umar Shangani waa bari studio London.
Yeah. kowde ada nafta ka ci karaye labade ada dhaqan iyo dadnimo saddexde ada dalban ka rabo ducana waalid ka haye alla deeqdana baxshe adigu daacadi ahow alla deeqdana baxshe adigu daacadi ahow adamashad farax jacayl abdo wiladadahe adamashad farax jacayl abdo wiladadahe walaalilaadadahe
adamashad farax jacayl nimcoy iladadahe adamashad farax jacayl macaan iladadahe macaan iladadahe adamashad farax jacayl nimcoy iladadahe adamashad farax jacayl macaan iladadahe walaalilaadadahe